This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Hey, umhlabu yafihla madoda, the late Pastor Nazim sithi na itsepileng phambi kwakhe ingoma kaJudith Sepum sithi xa umoya ohalalelang before yena mahali yabukhena nesithi na Heal Me Jesus. Kanti sifule le ezingoma zethu ziyi-4 uninterrupted directly after the news ngengoma kaSiya Jobe esithi yena You Are. Kanti ke ngoku mizuzu masithi mashumi mabini anesithathu emva kwentsimbi yesine emnxebeni njengesiqhelo kweli xesha ngecawa mfundini uyayazi besihlale sinqwadalala ezindlini zethu silindele ukufumana imfundiso. Sikwi-last leg namhlanje ye-series yethu ebesiqhuba kwezi veki zintathu zidluleyo. Iveki yokugqibela namhlanje sikunye nomfundisi uSizwe kaMaseti kwibandla iMakhaza Reformed Baptist. Sincokola nge-series isihloko sayo esithi Christ in the Old Testament. Namhlanje ke sijonga into endicinga fana uba abantu abaninzi bawa nomdla njengam. Sibona igama elihle pha kule sub-theme yethu okanye kule theme siqwalaselayo engu-prophetic fulfillment. Mfundisi Maseti, masibulise kuqala sikwamkele. Kuredo K-Pulpit.
Nandibulise phezulu, babulise nabaphulaphule emakhaya. Ndithemba ukuba babe nesuku oluhle lenkonzo yabo.
Yes, yabona ke xa sidibana nale prophetic asifuna ubugqibeze sithi ya kuzawuhanjwa.
Ndiyeka.
Noba uyigqibezelanga, ube kwathi prophetic nje. Sireti, ithini ID number yam? Yeah, no, it's going to be a good one.
Bakho abantu bangasingelanga khona.
Nantso ke ndiyikayo ngawe uvela uligqe kwenye indawo ngaya siyijonge kuphela umdla fesi chithani no months lenkukhu ibalekile le bese ready asike yaqwesha inkukhu. Funis, we've covered a lot of ground. Yeah. I must say, we've covered a lot of ground. 3 weeks ago, when we started the topic, sijonge theophanic appearances. Apo konubusenzi mizegelo. Gama kla shopping kosi, Yesu Christi bivela in the form of an angel. And in fact, yate anyanze, listen dogba, abachuta kwa lasele ndogba. Uthixo lo, sikholelwa mnye. Bhaxa emane vela suke ezulwini azephakathi kwethu. Then zip beings ezimbini ezikhona li mine kunenye xa bezama ujonga ndaba ndikota kakuhle nayo nqet and then bafumanisa nokubana surely ke ngoyikhona isiqu sesibini esibane sesiza but naso singuyawe esisiqu and then that's where they started to draw conclusions building up to the Trinity and so wayiqeda ke ngokuyohane xa esinceda thina kutestamente entsha xa esithi lalizwi lo benikade nimbona phana ngamchana bangubani ebekuye uThixo ebenguye uThixo wasuka waba inyama andaba ndihamba kakuhle na then even go ndiyakufuna mfundisi uzugabula isigcawu then ungene kule ndawo sikuyo namhlanje sabuya kuleve ngabaphelesa jonga i-typological expressions nalapho again usincede kakhulu ndiyacinga into yokuba kuba lula. You know, ukhangela types of Christ in the Old Testament, and we look at the likes of Isaac, sifuna ukuthi ungumfuziselo kaKristu, sijonge ubomi mhlawumbi buka some of the characters I'm trying to think now, Joshua and Moses and the likes, sifuna ukuthi banga wasikhuthaza ndoba rather indoba sijonge abantu abo babuthathaka njengathi ngoba babuthathaka ngathi nangokuya. Rather sijonge mhlambi events sijonge ne objects right ne offices yes yeah. Office and object yasinceda ke landlela kwenzela ba sisuka phe bantwini kodwa sijonge into kuba le office le namhlambi ngangomfuziselo kaKristu njani na and then last week sajonga ke ngoku I meta narratives ndithandile kakhulu le kakhulu nifike na reflection nasendlini kwinkosikazi into kuba chini madoda kakade kakade there's a bigger story here. Lalo bathi redemptive story kanye redemptive yes and so zonke ezizinto bezifunzela phaya kula yona narrative ekumele sijonge kuyo zona zi narratives but ikhona le inkulu zithetha towards yona ndithande kakhulu leyo ngethemba loba nabaphulaphula bayilandela namhlanje umfundisi sijonga i-prophetic fulfillments mhlawumbi khona ii-highlights njeba ndithetha nje ndizitrigarishayo kuwe ezikukhumbuza izinto bezichaphazele unoba mhlawumbi ufuna ukuphefumle kuzo.
No, I think we'll call it a little first name. I think we'll call it a little bit of a fulfillment.
Okay.
yebo ngoba ngoba nobujonga mhlambi the yofanele appearance phaya babebona bathi nguThixo lo khawuthathe ubume bengelo wona and then the Jews that okay no aphi ngathi ukho uThixo evela ngendlela ezindini because indini into passing in a way so these are 2 hours and then they were looking forward to a fulfillment of that uba kaba abanye babesithi probably this second hour is Adam because umuntu oqala ukudala ngoba ngu-Adam.
Sure.
So noba nguye and you see this language kuPaul futhi la Adam oqala kwaza isiwo ngenxa yakhe kodwa ngoku no-Adam ogqibela yabo uChrist.
Yes.
Abanye babesithi probably this second hour is Jacob yabo ngoba uJacob igama lakhe walinikwayo wabizwa uba
nguSirayeli.
So babesithi amaJuda uJacob was Israel on earth. Then when he died he became Israel in heaven. You know? So again, ngiyakubonisa namhlanje that the argument yababhali kwiNew Testament they are saying Christ Israel.
Sure.
Abanye babesithi ngu-Enoch ngoba u-Enoch zanga afi wanyuselwa emazulwini yabo i-second hour. So there were lots of speculation and uyesu as well wenze njani unyuselwa emazulwini. So zonke ezi zinto besizijonga omnye angathi ziphantsisele ibhanti linye lithi fulfillment. But njengoku apha sizama ukuyilimitha mhlawumbe kwi-prophetic fulfillment, which is prophetic literature in other words, talking about prophecy. Yeah. But zonke ezi zinto zi-under eli bhanti liyi-one. Yeah. Singayijonga namhlanje uba buyandumela.
Masiyijonge mfundisi, prophetic fulfillment.
Yes. Eli gama le-fulfillment kwizalisekiswa kwezinto linzima. And ndithi mhlawumbi alithethi ndinye xa ujonga kwitestament entsha mhlawumbi liveza izinto ezininzi yabo. So one, we need to talk abuthiwa into ethile has been fulfilled kuKristu acacise uba utsho njani anga-assume okokubana i-fulfillment ligama elizawuunderstandeka uba lithetha ntoni because kwii-context ezihlukeneyo mhlawumbi ndithetha into ezilohluka. Now pha kuMatthew 5:17 uzawuthi uYesu andizanga kuchitha umthetho nabaprofiti kodwa ndizokuzalisekisa. Yabona ke abantu abangayifundi iBhayibhile bathi uYesu wayesikanzanga kuchitha
amasiko.
Ya loo mntu lo funeka umjikise uthi khawambe ziyoyifunda i-wedding
eBhayibhile
akuba uidaprite funda zi-wedding because mhlawumbi ngotata ngewakhe apha esifubeni yabo. Ya so le ndawo i-rabbinic literature na i-rabbi zengabesifundisi bamajuda yabo.
Yes.
So sometimes i-rabbinic literature kuyafuneka sibe familiar nayo iincwadi ezazibhalwa okanye ya iincwadi ezazibhalwa zii-rabbi zelo xesha. Umzekelo mhlawumbi nje uyeqaleni ebona laa ndawo ithi athi uyesu makungabikho namnye othi ndifundisi komnye akho, makungabikho namnye ozenza umfundisi komnye akho.
Yes.
Kodwa nonke sort of niyalingana. Now zikhona iinto nje ezithi kuthi nizawuba nomfundisi nje ngoba iBhayibhile ithi makungabikho mfundisi phakathi kwenu.
Yes.
Yabo. Again, the problem is that mhlawumbi bayifunda esixhoseni but it's a rabbi in a way yabo. That teacher is referring to a rabbi. Makungabikho anyone who is a rabbi because the rabbi ibiba ngumntu onabafundi bakhe and abafundi bakhe bebehlala phezinyaweni zakhe njenge-teacher. So each rabbi, you know, want to buy. Now, again, yes, okay. Who is your rabbi? That's why I have to tell to us. Let us choose one Martha or Maria. Black culture is very shocking because a rabbi, a disciple, yes, Yahweh is a rabbi, not anyone, and the disciple cannot be a woman. I'm teaching women as well. So Napalandayo, I Manda becomes in the sense of a pastor or elder, you know? But it's better about someone who is a rabbi because the disciples, because the answer is, Amazi, a rabbi, is one memorized. That's number one.
Okay.
Two, make us imitate a rabbi. Everything they enter, and then thirdly, Boxnege, into Abani Abba, disciples, Baba's brothers, in a way, Abia, sort of as a family. So we have to Agafunio, but I memorize the Mazi Babetro, Namazi Kabahani, because he cannot be a rabbi, it's only Christ who is a rabbi. And secondly, no one can imitate the Amanya Apostle. Remember this manga because I'm your bone as the rabbi. That's why no politics imitate me. Yeah. Even both my Paul, I got to your own getting not of a contest or research of the door. In other words, imitate me, pull in the Kutanga.
Okay.
Because, yeah. Okay. So now, man, we are again open to them.
Yeah.
It would have been a literature to abolish the status of creator. It had to be to misrepresent the language of the
Bible. Oh, okay.
To fulfill is to give a full sense of something. And a full meaning of something. In other words, we are soon like this, I am understanding that actually, it's a sermon on the mountain. The disciples are actually up on the way in Yahweh and he's teaching them as a rabbi. Okay. Some of the things that I have come to abolish the law or the prophet, in other words, some of the things that I have come to misrepresent the law and the prophet, but I have come to give its full sense.
Okay.
Its full meaning. Then he demonstrates that, he's not misrepresenting the law. So if you feel at a time, in that is almost born with a law on the banner. I will end up in him, he understands the workshop. But now, not the full sense of it, not the full meaning of it. Okay. Acts chapter 2. Petros, because of Usta Umongel and then Abandu Batete, just be in the power. But after the what does this mean?
Yes.
In other words, other ones, they are confused because my father and the temple in their own languages. In fact, these were Jews as I should have been down there now because diaspora Jews coming to celebrate in the Pentecost the 50th day after the Pasuka. Ababe kolele kokubana that 50th day, in the like Ababe Pansi, Ababe Sinai, Moses, the Motulela, mithetho elishumi. So that it's a birth of Judaism. Now, uThixo ukhetha this day bebayicelebrate kakade. This day ababesuka kwindawo ngendawo baze apha eJerusalem to celebrate le mini esinothi mhlawumbi yi-birth day yobuJuda okanye yokuthululwa kolanduka komthetho. Now, so bakhonfuse ke ngoba awuthi kanti wena what does this mean? Then uPetros uzawuphakama acacise ubana what does this mean? But ke ngoku xa iphakama ecacise uba what does this mean, uthi uPetros these are the last days as uyoweza umprofeti ebetshilo. So this is a prophetic fulfillment. Uyoweli is talking about the last days. Now, babesula kabini imap mhlawumbi yesifika beyijonga the present days ezi babekuzo and then the last days ezomini apho kuzawubuyiselwa yonke into. After ngoku abaprofeti xa bechaza this future event izayo bebeyichaza ingathi i-event eyi-one kuza imini enkosi ethile eyi-one.
Okay.
Babengaseparati the first coming of Christ and the second coming of Christ. Now, sithi le nto xa sijonge zabaprofeti sithi kayibizwa kuthe it's foreshortening. Umzekelo, if uyahamba lese Eastern Cape, xa ubona phaa nazo iindaba ngokuzibona ingathi xa uzibona zikude ingathi zibelekene ngathi zimeke indawo eyi-one.
Yes.
But xa usudrayiva ngokugqitha kuyihamba yile ntaba uzawuphinda uhambe from 3 kilometers
uyodibana neyesibini
yabo. But xa uzibona zikude uzibona ziyi-one.
Yes.
So abaprofeti bebesithi xa bejonga the last days babone i-event eyi-one ingathi bakhetha nge-event eyi-one bangazohlula ezi event okokubana ukuza kukakristu kokuqala nokuza kukakristu kwesibini. So now uPetros kasithi these are the last days, uthi ngamanye amazwi this is the beginning of the last days. Then xa sebuyile kwesibini it will be the culmination of the last days, ukuqukunjelwa kwentsuku zokugqibela. In other words, ngexesha ukuza kwayesokuqala nokuza kwayesesibini zii-last days oko siphila kwimihla yesiqela nasebantu sometimes ingathi bayesikele uba ezi zinto babethethile ngazo uPetros nabapostile ziyenzeka ngoku utsho uthi siphila kwimihla yokugqibela. No. Oko siphila kwimihla yokugqibela ngelaa xesha uYesu ebesiva. It was the beginning of the last days. And then the last days zizawuqukunjelwa xa ebuya uYesu. Jonga uYohane umbhaptizi ubonisa this understanding akayifumani kakhe nasuboyohane ubalwa njengomprofeti mhlawumbi wokugqibela kubaprofeti betestamente endala. Now uYohane has been preaching ngoba nantsi imvana kaThixo ekuthiwa lithuse sonke isono sesabathi andinako nokukhulula iimbadada zakhe njalo njalo ikhomba kwiKristu. Now phithiphithi uYohane ubanjiwe setrongweni uthumela abafundi bakhe khane ebiza lo mntu uba ngubani kanye like kwenze kantoni. Now remember kwi-preaching kaYohane ebegathi iyona ikayiseyithetha athi izembe selibekiwe emphini lilinge lokuzawula. In other words, uYohane wayidibasa kwizi events the first coming of Christ and the second coming of Christ esithi i-event eyi-one. So kuye ukuza kukakristu bekuminisa ubugwebo ukuqukunjelwa kwezinto.
Okay.
Yabo. Now uYesu ke ngoku uthi kuye umqotela ku-Isaya amqotele iphathi yokuqala ngixelele izikhwala ziyahamba iimfama ziyabona njalo njalo. Then ayeke the second part apha kuthiwa khona kwi-Isaya ayeke the second part ethetha ngomhla wenkosi ozayo wengqumba okanye wehleva. Yabo, because uYesu uthi Yohane ewe ndini lo but this is just the first phase, first event, first coming of Christ. The second coming, ke ngolanto buyithetha ezende selibethi emthini uzayibona ke second coming apho kuzaba kuqhathiza kamazini. Yeah. So abaprofeti bebesebenzisa le nto kuthiwa yi-foreshortening ngesingatsho bajonge izinto eyi-one yokuza kukaKristu bangayohluli. Now uPetros apho uyasehlulele uthi the first coming of Christ, these are the last days.
Yebo,
leni ibonayo but isheza uqoqo nje la the last week. Now umjongi ke apho mfuna ukudrawa khona. UPetros uthathwa izilini apho le chapter. UPetros uthathwa uyoweli ongathethi ngezilini. Uyoweli uthi bazawuprofeta bakhupha amaprofethi apho xa uyijonga le ndawo ayithethi ngezilini le ndawo ayikotayo. Uthetha young daughter, young sons and daughters will prophesy,
yes.
Young men will see visions, older men will dream dreams.
Yeah.
But you can do that. You can't do that. You take it to me and you take it to me. So how is he using in your way? Glenda, you take it against me and I take it against Boshua to my dream. Now, I have to wonder, ukumendo esiza ngathi sandwich ngoba okanye mhlawumbe umnyaka athi i-bracket ikho isonga kweliqala kuthi isonga kweliqala kube khona lapho phakathi. Now xa ufunda apho kulo verse 17 chapter 2 verse 17 and 18 uzabona kuverse 17b uzawuthetha ngokuprofeta your son your daughter shall prophesy. Isitibe uyokugqibeleni phaa kuverse 18 uzawuthi they shall prophesy. Remember, like zonke emaqaleni
yesu
prophesy. Then he dreams and visions lapha phakathi. That's why he's not his sandwich. In other words, uPetros uthi he dreams and visions are a form of prophecy.
Okay.
Because these are revelatory gifts. Revelatory gifts, these poses killer, must be dreams, make visions,
Zazi,
killer, indo, it's a killer.
Yes.
So, Petros is born as we call it the umbrella, a prophet, a prophet. Now, they must join again with it. So, in other words, we always like to check on a prophet. But these are forms of prophecy, in dreams and visions. Now, the connections are made with tongues. Now, ezilini xa zithetha zivakala
yiprofesiumzekelo umzekelo mhlawumbi uthethe ilwimi noba ilo lakho kanti lilwimi mhlawumbi elivakala liyilanguage komnye umntu uthetha loo nto
ya because apho jonga umzekelo apho babethetha iilwimi zasefrigia nakomaromi nakwezindawo yabo bathetha ngeelwimi zabo bantu so aba bantu babengava abantu besenza ukhaba beyiresha yabo babesiva aba bantu bethetha ngeelwimi zabo kweza ndawo but ke ngento ebamangalisayo ubana aba bantu bazi isiaramayika because ngabantu balapha kwajika if ever ikhona enye ilanguage abanofane bayazi mhlawumbi ngaso isigrike but ezi language abazazi yabo efo nguthixo umoyengcwele kube bajwalisile owenze okokuba bathethe ngezilini no and then so now le nto upawulos esithi mhlawumbi if kukho thetha ngezilini mawubekho tolikayo yabo because it turns once they are interpreted, then they are prophets. Because prophecy, it's a revelation, direct revelation of Sukabutito as Yongaband, but it turns one, it's a direct revelation of Sukabutito as Yongaband. But once it's told you, then it's by Landuk.
By
prophecy. Yeah. So, Petros, touch your way. On that, event, and we give a full sense, a full interpretation by your way. That your way, right at the time, yabo. But nangona ngamenshinanga pakuyo weliba uthetha ngetime no wayethetha ngesiprofeta wayiprofeta yoyo. So in other words uthi upetro le nto siyenzayo apha sithetha ngezilimi zemonezivayo siyaprofeta yebo ya siprofeta ngolwimi olwahlukileyo kule mother tongue yethu iaramayini.
Sure.
Ya because wayizama umbhali apha ukubonisa the contrast between le indawo apho adibanisa abantu ngezilimi nohlukeneyo naphaa kwi-Genesis 11 apho he scattered people ngeelimi ezahlukeneyo.
Okay.
So now kubona ukubuyekezwa kwalaa nto yamosha kwalayo bonke abantu ba-under
mandingena nje kancinci kule ndawo. I think le nto uyithethayo omnye umdla mhlawumbi wam uzawuba kule nto ithi emva koba bethethile ngezilimi zahlukene kwabakho umbuzo uthi ithetha ntoni le nto ukusukela and I think no Paul in Corinthians when addressing the yezilimi and the prophet he does talk about that then makube khona umntu ozakwazi ukuzitolika xa sithethwayo yenza umbuzo ke ngokwe-curiosity kum is it indaba yezilwimi and I know we're not talking about that namhlanje but is it something that should be limited to then languages that can be found somewhere in the world and mhlawumbi izawudinga interpreter okanye the common which le mzekelo bukha wenza yooshabaribe and all of that.
Yeah.
Do we disqualify that as tongues on the basis of they are not a language? Okanye mhlambi, do we hope mhlambi noba they mean something to someone else somewhere in the world? And if there's no one to interpret that, then masi maveli yekwe altogether.
Okay, manzame nje usatisfy the curiosity yakho mhlambi in 1 minute. Every time kuthethwa ngezilimi igama elisoloko lisenziswa ebhayibhileni New Testament glossolalia, in other words a spoken language, a known language, human language, in other words. So I didn't get benza I don't know Shabo Shabarans and all that. But the New Testament called kuthethwa ngezilimi kuthethwa the language that is a human language were known, yabo, but then mhlamba yaziwa in that context. And yoko two, izilimi are for edification for the church.
Yep.
Then yelo kokubana zikhuthaze ibandla, yabo. So that's why Paul zikhuthaze interpreter. And then three, it's only 1 Corinthians 13 apho ingathi kuthethwa kumenshona iilimi zengelosi. But now, zomfunde la chapter 13, 1 Corinthians 13, verse 1. It's a hypothetical statement. In other words, Paul is akathi into eyenzekayo lena.
Even if.
Yokuba, yabona mose umuntu usebenzisa ukubaka, yabaka. Udathe Paul statement esilandelayo. Noba umuntu anganalo lonke ulwazi azi zonke ii-mysteries of God. And no one has
impossible
that knowledge. No, it's impossible. So yes, Lord, it's about my question. No, you talk on the name of angels. We have a chapter. So, Zama, you rebuke in other words, other band. Yabo, that you turn to my little old in kind of a pambi. Yabo, yeah.
Hayi kodwa uyanelisile le ndawo ibikokamfundisi uyanelisile ndiyabulela because I think nomphulaphula ekhaya bezawuba nomdla kuyo into yokuba masiyiclarify le and I think it's going to allow people to go and think and really ponder on what is their understanding kule ndima yelwimi because nangona singathethi ngayo but I think kuba uthatshile ku it's quite important but also ndiyayithanda le angle uyijonga ngayo into yokuba let's look at it why would uPetros ayokulanda uyoweli but kangeba prophet so to speak but now you're explaining that the fact that they are talking in tongues in a language that is not their own you know that xa funeka ityhiliwe it is indeed prophecy. Now that makes sense.
And even Petros xa iphakamishumayela akathi look guys apha She's also knowing all and we are speaking in tongues and mommy can speak in tongues. No, no, as I touch my daughter.
Yeah.
Like them was pointing to Christ. That's why as I was cooking your weed, then I said, I'm going to your weed, I took on your last day. What about the Christ? I said, this Christ, Lomina, so the sermon that they wrote is Christ focused, not sometimes. And for him, it turns this is the occasion for him to preach Christ, not about, hi guys, money, you can do this and all that. And even I say, Kabila, what is the Kukani, the baptism, it is a Milena Pagat.
Yes.
Then he doesn't touch anything. He's like, okay, guys, come. Second stage, up on the phone, and then you know, okay, it's a topic of another day. It's more of a caution, to testament and all. But abanye abantu bafunda indawo, benze assumptions, but ajambe, that is Christ, yabo. Yeah, mhlambi Isaiah chapter 9, apo kuthethwa ngo wonderful counselor. He is available and trans this wonderful counselor, the everlasting father, the mighty God, you know. And then Abantu, I think they struggle to ba college about changing the craft, you know. And so this is Lunki Sabana look how soon the most elder college will end up. You know the other Linda, what's to turn? Gaban. Because one, who is I? Why is the audience like Yanga's the Democrat? So after the Titan and the Titan, the team, yellow players, and the thing, but how to own the other Linda is the first of the king of the Kaya, the most righteous king, what you the after Utah. I recall him, David. Of this king, in Genesis, who was wicked. And now this young man, living righteously, Pambo Isaiah, sometimes the prophetic literature. So sometimes going out is about prophet, if you manage some key or variant of key. First John comes with color, you do not need to elaborate. That's it, wonderful counselor. The king is well aggressive, but the counselor. The counselor, I'm going to be a psychologist. No. The counselor will only say, king, we advise by a king. We strategize for the king, a military strategy. Now, this king is so righteous that to the point that I need any advice, a talent by Yona, he is a military strategist. You know, and two, He's a mighty God. Now, okay, Mascali, the everlasting father. It seems on a pressure, the our father. Because of Bonga Bando, but Abapant, Bacho, so in a way, the Tata will be our father. He's the everlasting father. Mm. And then he's a Prince of Peace. He's the one who will bring peace. So in that pressure, I'm a Surah, and I will make up because Asura is gaining power everywhere. And now, so escape and Jani Baba, and in northern Israel, it's not a destroyer, it destroys Assyria. So we should take a lot of that to God. But this man is Zalwai, and this Azura is Zala exactly the last question after northern Israel, it's not a destroyer, the bigger part here to Israel. And then this one will bring peace. Hmm. Because we trust in God. Then, you might see God. Now, I've seen one yellow creation. Must be causes yellow creation. The old thousands, the little bit calling over about 2 years, the people are. Now, the brothers, the Cabesian thousand, my party is people sabo, the idol. That's why no Israel, I see your power, Yeshua, Utah Magan, the ark, more people. Because it symbolizes the presence of God. The one who is fighting is God and is among you. Now, when I sit down, Father Silo, Jacob, the Peter, as his state, Salopic, the king was Liba Yona Ipambi. Now, this is only from Ganwama, what is Silo and Ganwama Chiputa. But remember, Gentle Elwanga, the king, I even know that he would take over by the Italian choir, but ilwangongathi uThixo uqobo wayo ngengaphakathi kuyo akusali yena lo mntu kulwa exactly his God.
Sure.
So apha because apha because apha bafuna uIsrayeli ifuna istabhilithi. So xa ithetha ngohlobo uza futhi uHezekiya lo simbona ngena esikhundleni ngoku this most righteous he trusts in God. Kangangoba nasemlweni xa eyokulwa izawuba ngathi ngethixo iqobo kulwa yena is a mighty God. Okay, now nantsi ke into efuna uyibambe ngelo language. This poetic language, it uses an ideal language. Now, an ideal language must be something that is out of this world. That's a language, a poem. It's an ideal language. It's a language that describes a figure that is out of this world.
Okay.
Yeah?
Okay.
So, in a way, it says on the king, from the president, but it's a bit to me, but Lulu Molubak, only described as someone who belongs. We live in the upper and not the middle. Now, so about the New Testament, they pick up this language. That is, you know, after what we take care of, something always is killing a church. That is, we kill a waff. And when the language is in future, because we are in both, the castle, the Kumganwa. But only me is selling fire lembongi, only me olunga belong the atom sabin, or can olunga describe any human sugar, any person or atom sabin, only me only describe an ideal sugar. Don't the upper the belief. So that again was the monk to Christ the law. So Isaiah chapter 9, that is why it's a tango. This is fulfillment for them. They are saying, those prophecies were also being fulfilled in Christ because there's the Solomon's chapter about an ideal figure, a person that does not belong in this world, that is out of this world. The only one who is out of this world is Christ because he is God.
kumnqweno into esiyihlalelayo ba ingaske singafumana umuntu onjena singuSirayeli and so sibeka ithemba lethu kulo muntu but in essence mhlamba angayifufili uwezekaye yonke le mission elixanduva lwe kwayo na xa kufika uYesu uvela ngene twatse yena kule description ibithethwa ngoIsaya ndizama ucinga mfundisi uba nabazali xa besinika amagama besithiya basithiya ngento ababawela sibe yiyo and mhlawumbi we don't even live up to those names kuthiwe umntu ngumthuthuzeli kufana uba ingxakiza naye apha endlini ngoyena mntu umoshayo apha endlini nguyelo lusililisayo and so uYesu yena okanye uThixo umoya ongcwele ufika abe nguye la mthuthuzeli kumzali uva umzali uba enoxolo nangona izinto zingahambi kakuhle abantwana bengamameli bengathini but unepeace nehope ethile futhi evele yarenewed ngenxa yoba mhlawumbi uyakholwa ngokumzali olof sudden and so uYesu uThixo uvela ebe nguye that brings meaning to this hope that umzali had when naming their child. I don't know if I'm ndizama uyisimplify mhlawumbi na for myself nofor umphulaphula.
Yeah, singathi i-language ye-poem i-poetry ichaza into engapha kwengqondo zethu. So ababhali beNew Testament bayithatha la language bathi the language can be literal only to one person, someone who is out of this world, which is someone who is God. I'm fascinated. Even Oma Isaiah 53, but the question again, chapter 8, Isaiah, yes, my chamber colors into Pangos and Amazon. Yeah, Pangos greater because after the Tetrango go to the Tetrango, the Jesus of the Assyria. Esikhohlakele ku-evil. Esasithi xa sibulala umntu, simtshobule ufele lomzimba, wonke ephila, sithathe lafele lakhe, lixothile kahle lasiko, then lixhonywe edongeni. Kuthiwa indonga zase-Asiriya, kwi-palace yakhona, zazigcwele amafele abantu. So, uIsaya phaa xa esithi uyeza umathuba yakhalo, ulumkisa uIsrayeli uba esi sizwe si-evil and wicked, this pagan nation ekuthiwa yi-Asiriya, iyeza izondodistroya, but ibiza phaa uba ngumathuba yakhalo. So, ndidibane wari uba abantu bathatha.
Uxuthe iivesi zethu kuthi
ngoku. Yho, bacule uba ingumathuba yakhawuleza iKristu.
Ayi madade.
Uhanje lo
ngumzimba. Ingathi uzawuqhawuka mfundisi, ingathi izavele iqhawuke le phone call. Phakathi naphakathi. Ubusiza kakuhle. Ubusiza kakuhle. I'm sure abaphulaphula abalizi baswitcha off nezo rating. But thanks for that. I mean, I think they cannot dibana nento echoyo. Kangiba yandenza ndabuya umva kule language. Ndakhe ndayokhangela. Uba ithetha ukuthini na I think omnye umntu wakhe wazama uyicacisa which no it did not land much but ndaqonda okay ndikuvile ndisakendiyijonke wathi lo maxhoba yakhawuleza ngunyana kaIsaya ayingo Yesu and that's not if you've come across that theory.
Yeah, look, uIsaya kaloku apha uzala abantwana, ne? So aba bantwana kuthiwa makabathiye ngala magama, but la magama are like a sign or a warning la magama aba bantwana. It's like kuHoseya, yabo?
Yes.
Kuthiwa abantwana bakho Hoseya, omnye mbizo kokubana andisengowakho, yabo? Omnye mbizo kokubana uJezreel mhlawumbi ndizakuyibuyisa ndizambuyisa uIsrayeli. So la magama ngabantwana bakaHoseya but asymbolic anemessage because uHoseya engumprofeti. UThixo uyise message to Israeli through la magama. So yayingunyana kaIsaya but it was a message of the Assyria that is coming to destroy the northern Israel.
Sure.
Yeah.
No.
So let me say, it's a bit of a caution about John in the Old Testament that one, don't jump into the crest, and then how was it fulfilled and received in the New Testament?
Yes, but I've come to fulfill. I think this is a beautiful story. I think, I mean, I agree with you that it's difficult. I mean, I'm walking away very amazed. Galendima, ka Ezekiah, and you know the language of the wonderful counselor. And so, I mean, we grew up to that. And in fact, in our prayers, from time to time, you hear those words. But really, we are directly quoting from Isaiah and really not seeing Hezekiah there, but seeing Christ there. But I think it's important to know, because when you're in terms of the, well, I mean, if then you're agreeing with me, then what's the point? But I think the point is very important, Louis Raisley, and I'm trying to know, this ideal character standard salamagama. No one can meet the standard, but Christ came and met that standard. Wafika uyikumkani imfazo zakhe ziplanwa nguye. Uye fit for this thing, and unlike Hezekiah or any other being, in fact, ibeke khona ngaphambi. So I think it's important to know that so that the sisebenza sinolwazi ndokuba la magama le vocabulary yethu ayanele ukumchaza lo esithetha ngayo.
And I think it is another thing. Abantu babebeke onke amathemba abo to this human being, but the human king ulingena ukwazi ukufukushula this longing ababe nayo abantu ye-redemption or restoration. And so they were always looking for someone endlini kaDavide oza kuba ngulo mfundisi izawuzisha stability forever. But le language ayifithi bonke nyana bakaDavide, which is from all the guy and abanye, but ifitha the Messiah, who is the son of David as well. That he is born. So in New Testament, this is what Lambu got to song, I always said, Davidic song, Lingo, but if you are Kumiana got a video, although Gela Kosha is set on the guy, but he ain't half a go with the guy. Oh, yeah, Nana got a video now because if you know only someone who doesn't belong in this world, who is out of this world. Someone who is God.
I think, and some of you may have come across this, I know we're out of time, but this is a very interesting thing. I think, I don't know if you go down and then, in fact, I've heard even the language, Timna. I take away testament that look what shagele, yabulawa get destroyer. You know, the funam and the tanda law with testament the edge. I think people are missing out. We cannot read the New Testament outside of the Old Testament, and we cannot read the Old Testament outside of the New, because we will not understand a testament without looking at what the fulfillments that we're seeing in the New Testament. And equally, you know, we cannot do the other without a testament and that. So I think what this has helped me to look at, and I'm hoping you don't pull up like Utewai Chong, Indogba, you know, we. Asikwazi ukuthatha ilizwi in part, study verse in part, sibaleke nayo. In fact, we are creating ngozi by so doing.
Yeah.
We need to read in context, we need to read in sequence, we need to read and follow up. Siyilandelele but silibuild so that siyazi uba liza liminisha ntoni, because ayibiyo fulfillment xa singayazi, sivele sixhumele indawo ethile, siyazi uba ibisukela phi le nto.
Yeah, and I think umzekelo kule ndawo uba uThixo mhlawumbi Old Testament wayebulala kodwa ke libona ukuba a lot of the here and now. The same God, Lord, Testament, sabo bangakholwayo isihoko ukuthi ekuthixoza kwamazizi and bazawutshanga maphakade ibona ingathi bawuthetha ngenkohlakalo ingathi bekumele buyizisa ngapho but no, abantu bajonga because of the Old Testament it's dealing with here and now aphama ngoku ilife yethu but abamjonga ilife ongaphaya ngapha kwengcwaba because the Old Testament ayifocus kakhulu ngapha kwengcwaba but iNew Testament iyasigalela isemisoko ikele mbili elivethayo ngalo njalo yabo so ibonisa i-interest zabantu that iingqondo zethu seloko zilapha apha nangoku yabo asijonganga ngaphaya komlapho
kanti ke iintsuku zokugqibela zaqala mhla wawehla uYesu
angabuya manini na sibenzekunjelwa kwazo the culmination of the last day
angabuyi ndisestudio mfundisi noko inkosikazi ibithe ipheka isaphara emandi gqithi namhlanje mandiqale mandiyofika kuqale endlini Mutsuba sethi siyabulela tata mangakhulu. Thank you for your time. Siqukumbele namhlanje i-series yethu ebiyi 4-part. Isandla yokugqibela namhlanje besijonga Christ in the Old Testament and I think we closed rather on a rather high note. Zininzi nezifundisiweyo. A lot of them a bit technical. I think zibalulekile ndoba singafundela ukugqiba iBhayibheli because we almost celebrate ukufunda from cover to cover but having learned nothing. I think it's important that we go through and really come through these verses so that we can learn. Rather uthathe lifetime, you know, learning than to have finished the entire Bible, reading through it, but akondo uphume nayo past. We've covered theophanic appearances, typological expressions, meta-narratives, and today we finished with prophetic fulfillments. I podcast here to get available on www.kpulpit.co.za payango lespini. Uzokwazi ukuyifumana eya namhlanje kanti ezinye ezidlulileyo zonke sele zikhona pha kuwebsite yethu phansi kwegama elithi Mpumzi Rasmani podcast uyifumana pha kanti naxa unomdla mhlawumbi uqoma hey kanti thumele ilinki mhlawumbi ngene kuwebsite khangele wena pha kufacebook Mpumzi Rasmani uninbox and akufowadela ngomzimba kenaxhala tata maseti siyabulela kuwe nakusapho lakho manele sibolela wena sake sake sanikhefu nobazi insuku ezinhlanu sibone ba sabela sithini na It's been good that the man keeps safe.
Okay,
thank you. All right, Mfundisi Maseti lo kibandla Makhaza Reformed Baptist Church. Phaya eMakhaza eKhayelitsha. Sincona naye ke besivala namhlanje topic yethu at Christ in the Old Testament. Sijonga namhlanje prophetic fulfillments. I hope ke mphulaphulekha izikhona izinto ozifundileyo. Kuninzi bekuthetha namhlanje ekuchaphazela iscriptures. Ezininzi esizaziyo mhlawumbe besizijonga ngendlela engafanelekanga esikhuthaza into yokuba masizame ukutreyisa kuqala into yokuba ibingubani kanene i-audience yombhali ngela xesha bethetha kobani bebesazi ntoni ibithini setup yela xesha so that sizokwazi uba if siyakwazi uziphendula imibuzo leyo izawusinceda ke ngosibe bene-understanding into yoba inokuba ke ngoku besithi okanye besithi bebhekisa kwimeko ethile then siyijonge in light of the New Testament nokuzalisekiswa kwezi zinto bezithetha ngokufika kukaYesu ufike uYesu wazalisekisa eyiphi nento kwezi besele ziprofetiwe right makhe sihambe sengomeni sawuqala evenkileni xa sibuya sithi ngomeni Hendrik Munyeki nomlungu Mkhonza bazawungena bona Hendrik uzawuthi busa kanti umlungu Mkhonza yena uzawuthi wavuka eCalvary emva kwevenkile
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.